baba kuna basi wani aje baba yetu nieke tae
kasa ona
matiskama 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 mapiskama 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 matiskama 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 mapiskama 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 mapiskama
eyo ni nani ana kitu hapa niko na nari ketini kuna mtu anagonga usifungue mana ni wale wa vitonga
yeah. Unataka kitu ni kutembeze au unataka pisi ikulegeze uyu dada kanipenda mapema na mimi acha nimpende de
ukubasi utakuta pirimiti geji linategwa juu na chini ni mtiti under 18 wakalale kesho shule timu zitakubeba ujikute msukule
we we doctors wangu madizi zangu wote ni wame made wote ni madem zangu zai hapa niko na wame yeah. Matiskama 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 matiskama
wote
mapiskama 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 mapiskama
wote
yeah. Matiskama 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 matiskama
wote
yeah. VIP aise waze jaba imeisha tuna kazi ya bale VIP aise madem kuleni kiti moto mbuzi tuachie mashe
mapisi kama buku sina kitu ni kaluku tu waziwa na ni suspect na winda katululu mfukoni nkona daga lukunya na mandukulu na banja kila city so mambogi niko fululu
baki kasi mumbu ndana babu asu amu riki na fanu manu amfu emili wa maju indo mbogi yangu sasa indo genge chafu
machizi kwenye gambe tukipendwa lazima tunatisha hapo hapo wengine awawezi kutongoza.
Tunaisha fira na chua kuna virusi. Watamu kira mbacho